kuyumba bibite bitujuna tuba tuzimba nga tuzimbulula batutuza luli batujuna bantu bafe batugamba tugere nga tuli babiri mu kisenge kati ateje bitirite bigambo bitadde mu bantu batubatuza wakanyemu ne bawulire entalo zaffe bangi ne bakungana tebazze kutaasa basunga mukwano nkusaba twogere nga tuteesa ate mu buntu nga tetuyombye tulirambikuye mama w'abaana byetuyomba bize mabeganga nebikuyombya se bituufu tebereza kolima lupi yezibula tebulirambikuye mama w'abaana byetuyomba bize mabeganga nebikuyombya se bituufu tebereza kolima lupi yezibula kumacha mabuje ngalika yunga kibusi nintambula mungu wangenda omusana negochezo mkuyo akasente kemfunye kendeta manyenyo nefyuche yeruke na yate mchala wange jicheche kulumbia yojengkolero utabule omulimu kwangolo kusuda wanubalisa kutanga wabula wandiro uzezanga tunaba kukola chintwe chikusula oja kuchikola weju sokabe maulira biba gambo kutwa katimu kwano chengu sabochu senze kubange vigambo vientite ulira mbikuye mama wabane vitu yomba vise mabiganga neviku yenge sivitufu tevele zokoli malupi ya zibula nebulira mbikuye mama wabane vitu yomba vise mabiganga neviku yenge sivitufu tevele zokoli malupi ya zibula tukiriza kusinze katuvuname kweguba musango gwatusinga twetonze mbasaba kati musanyiwe na mukyala wange kino kimanye nti omuzadde katonda wokunsi sabukuuma kitiibwa kya senga singa si singa yandibani kati wuuyo mukyayisiza bali mulirwa okuwogamba oyo mubi naye bambi kyenkusaba ojjukire senga kulwaniridde kuchagamba kiriza kuba kibera kizimba mambya kwagalize bintu kuwadde mu buntu wadde tumuliriza musasudde mwoku mukyalo ekyo nga kibi ulirambikuye mama w'abaana byetuyomba bize mabeganga nebikuyombya se bituufu tebereza okoli malupi ya zibula mama w'abaana byetuyomba bize mabeganga nebikuyombya se bituufu.